Okay, yonke lento yaqala ezalini ndayihlakula isound yakhula egadini ndadibanisa ipene pepe pitchini ndarekhoda ikhasethi ingoma ezimbini nawutyam ndandingalala ekistini ndanxiba nje kuza ndingayazi ifashini xa ndikhaphela ibhokho ndiresearch ilyrics iitshom zam zasithi ndiyathanda uboniswa utyam ndandihamba ekuseni buye late ebusuku ndiqhutywa luthando ndandicinga ngenyuku uqhubeka ndabhala zahamba iintsuku ndisabela ubizo nephupha elikhulu ounandimhluphu makhulu hope you rest in peace inyani makhulu ngenye imini ndizoba ngumntu omkhulu ndikwenzela izinto ezinkulu washiya umakhulu ngo-208 ndahamba ndohlala emetele thando lomculo laqina zabe zimbalwa iintsuku ezisele ya samuva sabheke ekapa noslay oledizandimxelele phupho laphila abantwana besifele.